hivi sasa ilianza saa 9 asubuhi. Watu wakapata alert kwamba inji huko juu imepomoka. And unfortunately watu wengi wamekuwa fired kwa manyumba. So many casualties are already assembled, lakini hakuna access to medical trucks, hakuna.
As of now, suspected about 10 dead bodies have been recovered, and very many persons, the survivors, have been rescued at the sisters convent center at Chisongol. The roads are totally broken. The Kabeto bridge is swept away. As we are talking now, we are landlocked. Yeah, there is no road movement here now.
Area imefungwa kutoka Kabeto mpaka Murubere. You cannot access, hakuna hata kwa mguu, ngumu sana sababu kila mali ni mudslide. So ni sad situation. Watu wengi wamefungiwa ndani, wamekuwa barred.